luimba mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange welutandika kuimba luti bula mubwange le bukakana luimba lwa mukwano mwana wange na yo mukwano kulyo guonya aluimba uliaimba atoba ye muimbi wabayimbi bona simula manga konga yebasi zele wenne bakaba ulira ye mukumi wobula mubwange era ye wa utanga bwatika abera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anungamya ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mwategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwa ndaba nga njaziirana akwata omukono na nyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonagendanga naba nawe tobala kutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka gyonagendanga naba nawe mukwano ndi wamu nawe abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange nakuyanga eryessanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi si lwa kuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yensubuko yessuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bangi mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda ya mmanga nzala siritya kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu na nyingira tobala kutya mwana wange nakumanya tera kwagala nakutukuza ngensi tennakulaba sisobola kubeera mu ngalo zange tobala kutya mwana wange nakwagala sikuleka nkulaba tonagendanga n'abanawe